Punguza mwendo ni kwambie, we ni mzuri ni bora usiki nani bora usiki wapi unafika ni kusindikize na uzuri wako zaidi ya masogange, basi tu ya jenge ni kuviche pete. Minapenda, minapenda unavocheka, minapenda unavokwenda, minapenda ninavopenda, ninavopenda, nina true love. Achana na mabovu, kidogo chetu achopate povu, nipe adharani waone na maofu, nipo mwona for the first time.
Like they be the offer to give you a short answer.
For the first time, for the first time.
Set your Porsche, I go pack up for your car, I go go. And in the plane where you want, I swear I go buy five.
For the first time, for the first time.
And we go go to Dubai, everything we go buy. Girl, you know that I got it, oh. Now you be my sugar banana. Only you gonna chop my banana. Make you suck, keep me dry like piranha.
Penzi kwa wazinzi, right? Fraya ndoa kwa wachache, right? Nipo nawe usini ache, usini kache, uzinzi usini da. Okay. Mke mwema anatoka kuwa bwana, right? Mke mwema ana mume sio ungila bwana, left? Baba Mpesa, baba Tigo Pesa, baba Airtel Money, toa money upate penzi, unatabia EO au CEO, menishika maskio life na dedicate kwako, baridi upate joto, kuna kupata na kupati, baby umetuli, na uzuri wako, hakuna nefatia, nipo mwona for the first time. Nipo mwona for the first time.
Like they be the offer to give you a short answer. 20 Porsche, I go pack up for your car, I go go away. And in the plane where you want, I swear I go buy five.
For the first time, for the first time.
And we go go to Dubai, everything we go buy. Girl, you know that I got it, oh. Now you be my sugar banana.
For the first time,
only you,
for the first
time.
Kupate nara za dunia, hey. Kila kitu bai, tumia tajalipia. Na usije fanya masiara na moyo wangu kacha kunisika. Ona isiaza nifanya nina waka pila nina tutumuka.
Like baby do
I'm
to give you a short answer.
Soko soko.